على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: إنا بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. الله في مويه وزاكا تتدرون في الولم ستصبر أقوى مويه وزاناتي ربطوب النمرك تنجرة وبسلاء. الدين ينو يكبنا نزبوا أكو تنكاني نبو يبنا نزبوا قواتل مسلام obuvunaanyizibwa ku atali mu busiraamu kyenkanyi nga bwe kuvunaanyizibwako. Ensonga egenda okuweesa ejjana gwe muwendo gwe wawaayo mu kwerekereza kuyo, n'ensonga Allah kwagenda okusinzira okwokya abantu omuliro gwe muwendo gwe baawaayo mu kugiragajjalira ne bakola bye baagala so si Allah by'ayagala. Gwe muwendo gwabwe gwe bali babawaddeyo Allah basasulemu ekyo ekibagwana mu bulagajjavu kyagamba nti jazaa wifaqa, yempeera ebagwana. Innahum kanu la yarujuna hisaba, bawangala mu nsi nga tebasuubira nti bajja kubalwa. Wakadzabu biayatina kidzaba, ne balimbisa amateeka g'oweekitiibwa Allah olulimbisa. Wakulla shayin ahsaynahu kitaba, ne beerabira nti baali balina fayiro ku buli nsonga zaabwe zonna Allah jalla waala zagenda okubeera nga azigatta kifuuka ekitabo. Abagaidi faza oku kale mutandike okuwoomerwa mukombezebwe mweyagale. Falanazidakum ila adhaba, mugenda kubeera nga temwongezebwa okujjako ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa nti ebyo bigenda kutuuka ku bantu abawangalira mu nsi nga bali ku mbeera ya kulagajjala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalagira nga tebabikola. Naam, tuli ku nsonga zaffe abantu ze baalitaddeko omulaka ne babeera nga beeyongera okuba ab'amaanyi mu bulamu bw'ensi n'okuba n'okusitula ebbendera y'obusiraamu okuba nga yeriwa. Allah bamala otutonda n'atuteeka mu nsi n'atuwa ekyokukola, abantu batuuka ku nsi ne bakola byabwe olw'obujeemu n'obutamanya. Kati embeera y'obutamanya Allah emu ku mbeera etufuula aba wansi, kubanga abasinga obungi oluvannyuma lwagadi ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammada rasulullah basiraamu, nikikomaawo bafuuka basiraamu nikikomaawo, na ne shahada yennyini gye baatudde obukwakkulizo bwayo tebabumanyi. Ne bawangaala ng'ebibataasa tebabimanyi, ne bawangaala
ngeriba teka muliro Allah kwa geno kusinira wazikirile na vyote babimanyi eyembera neba nga nzibu ate dara ate nga abantu bwe bawangala bwe batya abasinga embera gye tulimu olwaleero abasinga obungi olw'obutamanya Allah obwesige mu Allah babujjayo ne babuteeka mu b'ebitiibwa ne babuteeka mu bassente ne babuteeka mu b'obuyinza ne babuteeka mu bintu mu bantu Allah be yawa ku byengera bya butuusi yenda yatugamba Allah nti maindakum yanfadu byonna bye mulina mu byengere bibeeyagaza byakuggwawo wama inda allahi baaki ebiri eri Allah subhanahu wataala bibyokusigala ebintu byenjogedde bireetera omuntu okubuzaabuzibwa ne yeerabira obuvunaanyizibwa bwe eri Allah n'anafuwa ebisinga obungi byengera Allah subhanahu wataala yabigaba omuntu naaba nga takimanyi oba ne yeerabira oba naaba nga awakanyizza naye nga ku bantu abamanyi Allah ne ku bye yatutegeeza mu bitabo ne bannabbi bye baatutegeeza kyabulyazaamaanyi obutamanya Allah subhanahu wataala kiba kyabulyazaamaanyi nnyo omuntu obutategeerayo mutonda Allah embeera gye tulimu olwaleero n'emabega gye twavuddemu bwali badde obubonero obumala okulaga omuntu nti Allah ekitonde ekiyitibwa eduniya kikye ne tuvudde emabega twali muyoleke ng'eggwanga lyonna liggaddwa abanadamu basiiba waka basula waka tokkirizibwa okufuluma kikomera kyo Allah n'abagabiririra mu bikomera byabwe era kitwazuulayo bantu bafudde enjala okujjako abaafa obulwadde Allah we yali asumuludde obbalagako baatuga nti kaali kawuka nga katambula kayevu lubyamira senyiga ne bakatuma korona bakatuma korona hey. Abantu ne babuna emiwabo bizinensi ne ziggalwa entambula z'ennyini ne zisazibwamu teri kukyaliragana teri mbaga teri kuziika ebyo mukyabijjukira omuntu naga nti ensi ebadde ki ekyabantu nga bwe bataakiyigamu Allah n'akiggyawo n'abata ne baddayo ku mirimu bwe baddayo nga bagambye naga nti mirimu nti kale mukole n'ateekateeka Allah enteekateeka ye emiwendo gy'ebintu olwaleero gye tulimu gye tuwere nemba nagyo gireroddawo giri waggulu abantu bakaaba ate bonna okujjako abatonotono ng'era ne muli ne mu sizoni eri gye twali abaggalire abantu bonna baali bakaaba okujjako abatonotono baba balina obuyinza obuggalawo n'obuggulawo olwaleero abantu abali obulungi be balina obuyinza obusolooza emisolo ekintu ekisobola okkigula siringi ataano n'akuggyako omusolo siringi lukumi oba toyagala kirekewo akitwale yembeera gye tulimu naye ate ng'embeera eyo falillahi alhamdu walminna tusemberedde okukuza amazaalibwa ag'emyaka enkaaga manya amenunula bagayita bati ameefuga ag'emyaka enkaaga naye nga tukyalina abantu mu ffe abakola enkola y'ekiriisamaanyi mu mbeera y'okunyagulula mu mbeera y'obulyake mu mbeera y'obutasaasire yefubitizi twefuga emyaka nkaaga mu mbeera ey'okunyigirizibwa yonna ebezze mu nsi ng'ekitonde kya Allah subhanahu wataala agirinako obuvunaanyizibwa aba Allah obw'okuntikko abantu bagenze babonabona mirembe egyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala nebamulajanira n'abataasa n'abagaana omulajanira nga bazikirira mu mbeera ki ng'abamu kuba baali babitiibwa nnyo nga baali bamaanyi nnyo baali babuyinza nnyo baali bafuzi nnyo Allah yabasindikira ejje oba Allah yabasindikira engeri z'amagye ez'enjawulo mu magye ge ekyo nno olina okukimanya tiweekitiibwa Allah overall bw'otakimanya obeera wa wansi bw'otakimanya obeera mu bamonyomo emirembe nga Allah bw'agenda asimba olukalala lwagyo egyawangaala negiwangaala negituuka ekiseera nga Allah bamutadde bakola byabwe nagizikiriza ng'alagire ejje ng'asitulagamu ku majeege oba erimu ku jeeri mu majeege negajjagali nnyo abajeemu ku nfeete ne bavaawo ayina olukalala lwatuwa mu ssuula eyitibwa Qaf n'agamba nti kadhabat qablahum baalimbisa olubereberye lwammwe lwabwe qaumu nuuhin ekibinja kya nabbi nuuhu oba abantu be bamulimbisa wa ashaabu rassi wa thamudun wa aadun wa firaunun wa ikhwanu luuta kullu kadhaba rusula fahaqa waid abantu abo baali bamaanyiko otusinga naye omulembe Allah gwasoose okwogerako ogwa nabbi Nuuhu yagusindikira ejje mu majeege okuva mu mazzi negusikirira amazzi walirowoozezza nti gayinza okufufuggaza ebyalo nga Allah yagalagidde gakufuggaze kuba olwaleero omuntu bwayimirira naga nti ndi jeno mulala naga nti ndi brigadia mulala naga ndi meja mulala naga ndi lefutinant field marshal kimala abantu okwesenda ne bakuviira kubanga akulembera ekibinja ky'abantu abakambwe abatendeke ab'amaanyi abasunguwavu abamugondera naye Allah ate taduumira bantu bokka mu buli kitonde mu bitonde byalinamu ejje oyo abantu bwe batategeera ku mulembe guno yasindika ejje mu mazzi nelikuba ensi neligimalawo n'ezikirira inna lamma taga almaau hamalnakum fi ljaariya linajcalaha lahum tadhikratan wa taiyaha udunun waaiya owekitiibwa Allah yasindika amazzi ago negabeera nga gava mu ttaka ne waggulu negabikka ensozi empanvu abantu bonna n'abamalawo okujjako abali mu lyato ogwo omulembe gwaliko abeeyagaza abadigize abatawulira muddeeri Allah nga tebawulira bawulira oyogera bya kisiru ng'olwaleero abantu bebakoolwa nti abange mulekerawo obulyaza amaanyi abange mulekerawo okutuntuza abantu nnyini bwetakyagala abange mulekerawo obunyazi abange mulekerawo efubitizi bannange mulekerawo betingi Allah tamwagala mulekerawo ettamiiro ago gonna mazambi Allah gatayagala kukolera ku kitonde kye ekiyitibwa edduniya obwenzi okuwayiriza ogeya okuyita obukunya bonna mazambi naye olwaleero tolina bwogerero tolina bwoyinza byogererako lwaki byebiri ku mulembe naye nga amazambi gamalanga kukuŋŋaana bwe gatyo owekitiibwa Allah azza wajalla n'azikiriza omulembe n'agujjawo ng'abantu balikasavu kanyama bera biribde dana ya batonda Allah
mune mbegwa nabbi Nuhu Allah ya gudjawu ya gutumira mazi
mune mbegwa nabbi Saleh uwechitiwa Allah ya gutumire chitonde chitiwe bugum abasajja abajoga Allah n'abatumira Saleh naye ne bamutalamako yabatumira bugum n'akwasa akale we yakakwasa abanadamu ne bafuruma mu mayumba gaabwe ne bugumu libatta ne balengera akale Allah n'abakuŋŋaanyiza awo nga basubira ne banadda wansi wa kale enkuba eyinza okutonnya ne baweweera bwe banadda wansi wa kale waliwo akawewowewo
bagenda okutuuka wansi wa kale n'Allah yateesetese voltage ya waggulu high voltage bonna n'abasiika ng'enseenene ebbugu mu kitonde mu bitonde bya Allah n'abamalawo awo ne bagenda
omulembe gwa nabbi Hud Allah subhanahu wa ta'ala yatuma ekitonde ekyomu bitonde ekiyitibwa mbuyaga nalyo jje mu jje lya Allah era olwaleero bweoyagala okumanya nti jje likyali ly'amaanyi obuuza abamerika abamerika buli Allah lwayagala obbalagako abatumira mbuyaga abamerika buli Allah lwayagala obbalagako abatumira muliro ne gukwata ne gwokya ne basitula ennyonyi ne baguzikiza ne gugaana jje mu majje g'owekitiibwa Allah kati omulembe gw'owekitiibwa nabbi Hud sallallahu alaihi wasallam Allah yagutumira mpewo yatugamba Allah nti wama yaalamu junuda rabbika illahu teryamanyi bugazi bwa jjye lya Allah okujjako nnyiniryo mpewo n'ebakunta agamba Allah sakharaha alaihim sab'a layalin yabakunta ebiro musanvu wa thamaniyata ayyamin khusuma ninnaku munana nga tesirise n'abamalawo olwaleero abantu benjoyinga emirembe teryayinza bagambako abakunama abakunama ab'ebisiyaga biri mu masomero babirya nga n'abafuzi bakimanyi ebbanga lye bamala nga bo bakyasolooza omusolo tewali muzibu abali ebisiyaga babirye abakunamira bannaabwe babakunamire kasita omusolo gukyajja naye nga Allah tabyagala bo tebafa ku Allah bafa kukusolooza bakyasobola okusolooza ku nguudo basolooza ku nnyanja basolooza mu bizimbe basolooza mu paaka basolooza mu bwengula basolooza mu bibira basolooza balina n'ebyobugagga bye baliikuula mu ttaka ne basolooza ebbanga ne bamala nga basolooza ensi ne bwetambulira ku kifuula nnenge ku bikukujju bo tebakirabamu buzibu bakyafuna bakuŋŋaanya mukuŋŋaanye naye Allah subhanahu wata'ala ayina be yatwala abakuŋŋaanya wallahi n'abatwala nga be tugenda okulaba mulowooza Allah bwe yamalawo n'embuyaga ku mulembe gwa nabbi Hud temwali mubakuŋŋaanyiza baaliwo n'asindika embuyaga n'ebakuntira ennaku musanvu n'ebiro munaana abo n'abamalawo yabalazeko Allah ng'abasindikidde kawuka nga nakati mukyakabuliddwa kava kuki katambula katya abamu ne mutandika obbijoteka bachaina be baakakola bagundi be baakakola Allahu akbar walillahi alhamd ebyo byonna byabadde kuŋŋaanya ndi birimbo kwabadde kuŋŋaanya biboozibozi naye nga Allah yalazeeko nti ensi ye n'amala n'ata abo olwaleero abasolooza basaabasolooza wallahi tekuli ataabisa ennyindo ze bakya kufa naye nga mbaga nti wallahi mujja kufa mujja kufa ate abaliba basinga amaanyi bafudde mwe munaalemera ku nsi abaduumizi b'amagye bafudde, bapresidenti bafudde, bakabaka bafudde. Olwaleero tuli ku chapter n'abakyala yawangadde emyaka 9 mu 6 bamuzise, bakyamwetolooza nsi ye, naye nga byonna majaza wallahi temuli. Abamwetolooza bali ku birala nnyo, naye ali ku birala nnyo. Era enjawulo nnene situnze nagigerageranya wakati wa muntu yeebase n'atunula aa esingawo. Era yazudde dda naga nti o ebintu bwebiti bwebiri mumpeyo olunaku ntereeze, yawangadde emyaka 9 mu 6. Wallahi wawangala 9 mu 6 ne bosaba omwaka oba weekudaalira mwezi oterereze mwezi, kale oba omwezi gugambye wiiki, wiiki ekumala, wiiki oba egambye lunaku olu netereze tewakyali. Alqahar omukasi wa buli nsonga yasazeewo. Bananyini security, bananyini bisowani biri mu bbanga, satellites ezaawanikibwa ku mwezi nga balengera n'obuwojjolo obuli wansi w'ettaka, wa malakul mautu we yabayise nga tebamulaba, etwale kwini n'abakyala. Era ekyo tekikulaga nti olina w'okoma, n'obaako by'otasobola kubeera nga biri under your control. N'abakyala baba yatuuse dda mu maaso g'oweekitiibwa Allah, tebamulinze na muziika, ne balonda Ssaabasajja. Era Ssaabasajja kati mukaaba akaaba agambi babye maama yafudde n'ekibi nnyo, nyagandi kati nze mukulu akirina mu mutima kati nze mpe ebiragiro, kuba yasinkanye House of Lords mu Bungereza n'asinkanye House of Commons n'abawe ebiragiro, n'ebiragiro bibadde bizibwa maama we. Ekimu ku byewuunyisa nti tagenda kwekwasa Allah gwe yajjuludde n'abakyala, agambye nti Allah wampa obuwangaazi butono neseetereza, wallahi si butono. Emyaka 9 mu 6 afudde tasiimiddwa, nabbi yawangaala 63. Njawulo ki eri awo wakati 3 mu 3? Ate nno emyaka wakati wa nabbi naye agemugambye 3 mu 3, waliwo abafiirako 3 mu 3 nga Allah abasiimye. N'abakyala gagamba Allah nti wampangaza katono, ekyo tekigenda kuba kyekwasa. Era tagenda kwekwasa mu byatagenda kwekwasa, tagenda kwekwasa sente, saina sente n'ayongoseza abadan. Amuwadde obuwangaazi, yazaalibwa mu sente, n'avubukira mu sente, n'akaziwalira mu sente, n'akadiira mu sente, n'afiira mu sente, zibaddewo. Era eyo muku bannaggadda b'ensi abadde alina sente ezikunukkiriza mu kawumbi ka pawundi za Bungereza bilioni pawundi, zensobola okugamba otuuse gwandaba, wallahi tezikulema noga binnemye n'osamalaizi nga noga nti ezo sente mutabalika kubanga tezibalika. Tagenda kwekwasa kwini nti sente Allah tewampa, tagenda kwekwasa kitiibwa kubanga yazaalibwa wa kitiibwa nga mumbejja, n'akwata obwa n'abakyala myaka 26 abumazeeko emyaka 7. Ekyo nakyo tagenda kyekwasa, tagenda kwekwasa buyinza nti saina buyinza. Ebiragiro by'ensi eno ebisinga obungi bibadde bitambulira ku ye, kubanga abantu be basinga okulankinga okuba nti b'amaanyi mu nsi bayuguumya ensi be bannannyini biragiro mwali akwate kifo kya kubiri ndadirira president wa United States ye number 1 mube baita the big 10 ekumi abafuga ensi president wa United States number 1 queen abadde wa kubiri otekeko papa wakusatu abobo na Allah wabu wangazi baleke kwe kwa santi sutwa wangara kwa papa katimukadi mtegele kisi ila hizo kwa msina lisi nabadje tegeleza kwini hizo chogela nabadje tena tegeleza ansi nyaka chenda mukaga nga ya madabu za komi tonasiwe sentari papa wakusatu President wa Russia wa kuna Secretary General wa United Nations wa kuta mubanene abafuge nsi kati wabila mitibwa kwini tagenda bie kwa sama soba Allah na ye kwini ugenda gamba chi Allah na ye kwini ugenda gamba chi Allah wacho funde tulimu sila nchama uri yote gantu ukakage dini msilamu tegantu ukako wallahi hajja kogera mabiranti gantu ukako oruvanyuma nenga zimura nenga wakanya nababu yingide nemba bunyemi wabo kubange emi wabo kubagoberezi beddiini eno ejimu jibadde jifubutuka moye kwa batulani batitenka nizeli seno Allah jia wakwasa naba wejjana yawe ne wallahi chanaku umuntu kusoke na mujjana nomalili zangu ugenze kubona abona chari wade karo kutani kila mukomera nomalili za mujjana nga nabi waganga cha adunia sijeno almu'min komera liya mukiriza mububikirize komera liyensi baba higanye baba wenje baba sibe baba te mutuke kwa akhira nga muri burungi nikati kwini teyigomesa nyaka chenda mukaga jiweddeko amatiri bonagaba demu gaweddeko atenga gagwereddeko dara tagenda kudda mukomba kalembereza embera ze zonnezi dako lwakuba abantu tebakimanyi bo bamanyi afiiridde eddala naye yagenze mubulamu bwa njawulo ebitiibwa tewali sente tewali obulamu bwe yagenzeemu tewali bitiibwa tewali sente tewali biragiro buyinza tagenda kubana ba mikwano okujjako abamutambula nti gwe watubuza gwe watubuza obulamu bwagenzeemu tagenda kuba kwini ngeera abamuzaala be batali bakabaka bali birala kiringa nga bwonaaloota obulamu bw'ensi bufaanana n'ekirooto omusiraamu ky'onaaloota ng'oli ku haramu weetooloola oli ku haramu weetooloola kaaba n'ogyetooloola n'okimalako n'odduka saffa ne maruwa nga osibye hiraami bozuku kango bagati ndi haji eyo badde mulamu mulala kwino obulamu bwabadde mubadde bwa kirooto nga si bwe byaddala bulinga ekisiikirize kyeweebakamu oti ng'olina akawewo kiririyo kiri definite ne weebaka nga weebase olina owewedde otulooto ne tuba tulungi ogenda okuba ekisimukoti ng'oli musana ekisikirize kyavuddewo dda bwe bulamu bwabakwini awo bwe bulamu bwabanene abasinga obungi Allah bwagambye kulu watamattau qalilan innakum mujrimun mulye mukuŋŋaanye muvuubiike muswankuze mweyagale watamatta'u qalilan mweyagale mu katono myaka 9 mu mukaga katono Allah bali watamatta'u qalilan abantu mbanyole nsingo obuyinza bwennaba wakatono muwape emiggo mubasa obukongovule n'amavidi qalilan katono innakum mujrimun kubanga muli bononi mubanyageko ebyabwe bafuuke bawejjere mwe mugagaware muvunde nga nesente zemulina temuzimanyi qalilan katono innakum mujrimun kubanga byemukola bya bumenyi bw'amateeka muli bononi wailun yawmaidhin lilmukadibin agamba Allah nti okubona abona n'okuzikirira yawmaidhin ku lunaku olwo lwetugenda okuyimirira mu maaso ga Allah lilmukadibin kugenda kubeera eri abalimbisa amateeka ga Allah subhanahu wataala wagala mu nsi ng'oli muzi ng'oli mu mbeera mbi nnyo naye ng'ogondera Allah buli ekyokulya ng'ogondera Allah tofaakuuza tambuza ebigere ng'ogondera Allah yambala bubi ng'ogondera Allah kubanga ebyo byebita abantu okunyoola abantu obulago ttaka ly'abantu ne balitwala bizimbe by'abantu ne balitwala buli kantu kalungi kaga beetaga kabenga kaabu Allah gandi kulu watamattau qalilan balye bavubike basankuze bamire enkota qalilan katono emyaka Allah niba anakuwa kikumi ajja kusindika ejje erikusobolera ddala wallahi werinaayitanga n'abakuli ku lusejere tebalabyewo amawulire gagenda kusaasana bagaye nti afudde nga gw'ofudde nga gw'ofudde wallahi ng'atofiridde ddala abantu bayinza okutya okusanyuka mulujjudde ne bagenda bakubira nankasa ku bitanda byabo embuutu endingidi entongooli kubanga bwe nabikubira mulujjudde oyinza okwasama oba abaliwo ne basama ne babamira ng'ekisinga okuba ekikulu mu nsonga eyo si kirala lyejje lya Allah erikunonye olaba bwe lyawutu weeyinze eriryo omu ku bantu ababadde bakuumibwa abalabirirwa abalabika obulungi abadigida ng'olugoye alwambalamu omulundi gumu n'akasika abanaku ne bambala engalazi sabika takwata mu ngalo njama z'abantu okuva mu buto byagenda okulya bimala kwekenneenyezebwa nnyo balanced diet amulina massage sauna byonna nga bikuŋŋaanira ku ye abamunonye baayiseewa waliwo eyabalabyeko abanonye kwini baayiseewa ku security ezitunula ne mbwengula waliwo eyawulidde ku nswagiro zaabwe abanonye kwini baayiseewa obuufu bwabwe ani yabulabyeko nti birabika bino byebigere byamututte bwe bugenda okukya naawe ogende wallahi abanaakunona tebagenda kuwulirwa nswagiro n'obuufu bwabwe teryajja bulondoola embeera eyinza okujja abantu ne basonyiwala okukikubawo nti ofudde naye bulwedde era ne byabika nti ofudde kubanga ekyo tekiyinza kukereesa kuvunda kwo ne bwe bakereesa okuvunda kwo ng'oli mu firiigi oba tokyasobola kusayininga cheke yadde okuwa ekiragiro nti ekyo sikyagala eryo jja mu magye ga Allah gatumira abagonvu abalongoofu nega atumira abakakanyavu bamawale neyenge nkwata yabwe yanjawulo. Allah jituga musuratu nnazi'at nagati wannazi'ati gharqan, njuliza malaika ezisikambula bamawale abononi abafutubbalira ku mateeka nga babadde betwala ngiba kitalo gharqan, omwoyo basikambulamu busikambuzi kyoba owulira nga baga nti akutuse. Ekikutuka olina okuba nga waliwo puresha nnene. Gharqan, obadde mujirimu fasiqun dhalimun munafiqun kafirun, ogenze maso ga Allah ogenda mugamba ki? Kino kyenda bula abantu kitimulowooza nti ebitiibwa abantu bye balina bajja kutuuka nabyo maaso ga Allah. Sente abantu ze balina zikoma ku nsi, ng'ate obulamu bw'ensi bumpi gye tulaga weewali obulamu obutaggwawo daiman. Ebitiibwa abantu bye balina bya nsi, amaanyi abantu ge balina ga nsi, obuyinza abantu bwe balina bwa nsi. Naye abamu oluusi basuubira nti bagenda kutuuka nga batuukira mu bugombe, esikooti nnene, balina abakambwe mu maaso ga Allah. Obugombe butuuka ani oyo? Yeye yuyu, wallahi togenda kubako yadde, ng'ate oyinza okuba ku kibako kibako nga bakukuba ogenda owoloma uwiu kibako. Edoboozi nga mpulira ng'eri yeye yeye, wallahi nga yeggwe. Na bwe kityo yatugamba Allah, waman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Omuntu ayagala okutuuka mu maaso ga Allah nga alimu ensa, awone ebibonerezo, akole emirimu mituufu. Emituufu bwe gikulema owedde, ate nga tosobola kukola mirimu mituufu kuno ku nsi nga toli musiraamu. Atali musiraamu akola bifu, kubanga omuntu ali ebweru w'ekisaawe nabagamba tateeba, bw'asimula omupiira nga guvudde bweru ne bwe gutoolayo mu katimba gooli banfu. Falyamal amalan saaliha, siramuka okole ebituufu. Bw'ogaana okusiramuka by'okoze abantu ne baba babikubidde enduulu nga babyagala nnyo, byonna biba bifu. Wala yushrik biibadati rabbihi ahad, tagatta ku Allah. Omuntu afa nga agasse ku Allah n'ofa nga ofiiridde ku mbeera eyo, halakta, oba ozikiridde, oba ozikiridde. Yagamba Allah nti kam taraku min jannatin wa uyun, gammaliriza bameka Allah bajjuludde nga n'amalimiro gaabwe gabadde gamaze n'okuleeta ebirimba, nga babaagala we bali bayitirivu obungi, abaana baabwe we bali ababagenda okubakaabira babasabire n'okubasabira. Tumuwe ennyumba galikoleka ekkororo, tumuwe ennyumba abamugulira e Boston, tumuwe ennyumba agenda e New York, tumuwe ennyumba e Moscow ku byakoledde abantu, tumuwe ennyumba e London. Abalala oluusi bagamba nnyini, abalala bababbula mu nguudo, mumutuuma oluguudo. Wallahi ne bwe bakutuuma oluguudo, ne bwe bakutuuma ekibuga, ne bwe bakutuuma ensi, ebyo byonna kubuzaabuza ng'osigale ng'okyali w'amaanyi oba ogenzi. Oluguudo olu lyawo baaluggulwa mu Queen, kyamuganye kufa Queenzwe, ono eyafudde yatumisa Queenzwe. Mubadde temukimanyi? Mubadde mukimanyi ekyo? Ono yafudde ye yatumisa kwiniziwe era ye yatumisa ni sawa ya kwini ye jibamenyeo sawa ya kwini kache sawa ye ya soko kumenye wawo nevao kadine ye jigobele jagobele de sawa ye mwete keteke tundeli Allah jagaba Allah nikam taraku min jannati wa uyun bame kami nzijimba limiro gabo gakama dega mazuru kulete vilimba wazuruin na matibo na bievita abantu malimiro bievita abantu mashamba bievita abantu famu asengula yaro munana abantu kakaga ne bagenda ku mifureji abamu ne bapfa basobola okufuna ne bagenda okusimba essagazi lyente abantu bafudde abantu basenguddwa nte ze zisenga abantu bwe babadde zisobola okufuna essagazi ziri bulungi kam taraku min jannatin wa uyun bameka Allah bajuludde nga babadde ennimiro zaabwe zimaze okuleeta ebirimba wazuruin n'amatiibona embiri kwini ze bamuyingizaamu nga mufu wallahi matiibona abadde akyaziraba embiri saddamu mwe yava zaali za zaabu embiri muammaru kazaafu mwe yava gadafi zaali za zaabu tamanyiddwa we yaziikibwa ye bage tumutwaleke Edinburgh tumuje tumutwaleke Scotland tumuje tumutwaleke Manchester tumutwaleke Waterloo tumusaza tumutwaleke Feltham bwe tumusaza wetusate tumujeyo agende Newcastle bwavaayo agende Highbury bwavaayo ate tumusaza agendeke asibule Oxford University mumuleteko ne Kampala Kusi Square niye tajja kulamuka agenda kufundikirira mu Kabuli tumutwaleke Bakina mu Paris wabadde asula abantu ne bakola entuumu z'ebimuli mpitirivu buli muntu ataddeko obubaka bwe Katonda musunyuwi mulungi nnyo talina buzibu mwanirize n'emirembe byonna wallahi tewali kikontributi nga kuwonako okuwonako kuli mu mbeera gy'ofiiriddemu la ilaha illa Allah Allah kati wazuruin wa makanin karim na matiribona n'ebifo ebya waggulu bibita abantu matiribona bifo bya waggulu babere babitiibwa babere babuyinza babere babiragiro wa na'matin kanu fiha fatihin n'ebyengero ebirala ebigwa mu ttuluba ebyo bitinganya abantu ku nsi Allah kujurudde kadhalika wa awrathnaha qauman akharin ate n'abiwa bana bakubadde ku lusegere bo ne babigabana ne batwala kweli tannaziikibwa naye twafunye dda Ssaabasajja yamudidde mu bigere kirowoozeko kuggwe kuggwe ogenda kusirika n'okusirika ako kugenda kusitulayo abalala ennyumba ebadde eyiyo bagitwale abadde muziga jagisulemu emmoroka ebadde eyiyo bagitwale abadde alinya boda boda agivuge teribasanywa eno hii abasanyisi kati yavuga nabwe kisa obulamu bw'ensi bwebwo tusinga kweteekerateekera kudda eri Allah ekyokubiri amatiribona Allah gawa omuntu aba akoze bulungi bwe gamuyambako okutya Allah buli kyengera kyonna Allah kyakuwadde kikuyambeko kumutya nakweteekerateekera lunaku lwogenda kwemirira gyali niyewe za kuyambako okufuka obusibikizi n'obunya abantu emiwabo n'ofaakuuza n'ofuuka mumirankota neweefuula muliisa maanyi akaseera kajja kutuuka owekitiibwa Allah akukwate olukwata na ne bwoleekaana tewali awulira kubanga yatuga nti inna batusha rabbika la shadidi bwakwata Allah bwavumbagatira ati anyweza وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين